abasubuzi abegatira mu kibiina ki Kampala City Traders Association Kasita balazo kutya munongosereza ezagala okolebwa mu mateeka ku misoro kiyite Tax Amendment Bill mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026 2027 nti kino kya kukosa bizinensi eziwerako mu ggwanga. Ssentebe w'ekibiina ekya Kasita Haji Isa Sekitto agamba nti omusolo ogw'ebitundu 10% gwe baagala okuteeka ku masimu n'enkola endala eza digito ssaako ogw'ebitundu 6% ku by'okusanyusa abantu entertainment gwakukosa emirimu gino egisinga okukolebwa abavubuka mu ggwanga. Ng'ayogerera mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mu Kampala, Sekitto ayogedde ne ku misolo gye baagala okuteeka ku sukaali, butto, ebikozesebwa mu kuzimba ssaako omusolo ku pikipiki. Sekitto asabye ababaka ba Paalamenti okwetegereza emisolo gino nga teginnaba kuyisibwa.